Hey, y'a recorder for. Y'a recorder.
Samsung
Music.org. Mr. YAKO. Denise. I Derina. KD no mavuto.
Bye.
Kunifa punishmenti ane hani Mwenyezi suze kwa mahae kwa matakanyani kukweza kulikona kone kulubani Marita pelo zene ni kupa Mwenifile kisifi hape se muskanifa Hakuna kivufa kolifela gogu inzimo Kusakutu samazo kuzezo mbali zomo Kini anaswanela kuva mwenisani Kutia katatari njula mina leri yambe Kono kacheno kini na ane lubani Kuya kwa cheche kutina ni kutwa mawani
Pare ngeni andana Ngeni sina kusebezi na Neni wapelanga deli kukuwa makuena Jehova Jehova Achanu undifile musebezi Leva kukula pela murimu kapala Wapala Murimu waka sekupala 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 ndate Amu uniswalele murimu
Uniswalele Keni tia kumina mwini fe second chance Mwazi bali kaze mze bali embulu langa mwami kwa ema swe batu Musika talipuni swalela bondate anifosa musike mwanga pafa mwini shape Kumina kono 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 kuipata ndate Amuni fakoto chwale ni kuteka indate Kizenga talikaze nzi farifasifa Maneze mwini kuri punda luweza sabisa Kono mwini file mpo batu kuna tabisa Isalina mwini kumina na ito isa Yare kodo
Bale ngeni andana Ngeni sina musebezi
Ngeni sina fani
Ngeni sina deli kukuwa makuena Jehova Jehova Achanu undifile musebezi Leva kukula pela murimu kapala Wapala Murimu waka sekupala 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 ndate Amuni swalele murimu
Sanga inge nisazivi Kachelu kina yongate Ntile kumina atate Anizivi sesiti sakuli kumina nani pate Muni filezene nitoko amu makula nono muni folisa Ndate, muni swalele ndate
Pare ingeni ngandana Ingeni sina musebezi na Nani lapelanga deli kukuwa makuena
Sutelela Ya rekoda Mr. Namasiku Mwana molo zitota Mr. Sidi Mr. China Mwendavai Mr. Mrs. Minyoi
Sekupala
mazuba Raichi, Jusman Boutique Eo Mr. Shonge, Muta Chris Evans Buga
Amu nisalele mulimu Kali mwana bukwa siwakana
Olo mbea, smazwe
Amu nisalele